Sit in a house.
Oh yeah.
The industry.
Oh yeah.
She a dangerous.
Oh yeah.
Mama need to call yourself. She a dangerous.
Oh yeah.
Mama need to call yourself. She a dangerous.
Oh yeah.
Mama need to call yourself. She a dangerous.
Yeah.
Oh yeah. Mama need to call yourself. She a dangerous.
Mtoto you a tali miondoko. Ana mpinzani kama ni soko, kimataifa mpaka loko. Mtoto ni chuma chumbani moto, mtoto we chuma shambani lako. Kulima mimi changu ni chako, ushanisoma imiondoko. Jijini homa juu yako, wetu lini utakwenda, vipo vingi utapenda. Utoto ni tuwahenga, matendo wala sikuchonga ngenga. Wetu lini utakwenda, vipo vingi utapenda. Utoto ni tuwahenga, matendo wala sikuchonga ngenga.
She a dangerous. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous. Oh yeah. Mama ni kitu gani ya sa. She a dangerous. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous.
Atari.
Mama ni kitu gani.
Anazifungua zipu kwa mdomo. Shut me down, it's so normal. Toto la michezo mingi sio fomo. She shut them down, it's so normal. Na kuona kuchacha njenje, na sijali kuchacha tupanche. Makali kuchanja izeize, makali kuchanja ile ile. Anazifungua zipu kwa mdomo. She shut me down, it's so normal. Toto la michezo mingi sio fomo. She shut them down, it's so normal. Ni kujifunga mabomu kujilipua, ni kama mninginio kunizimua. Wanamezaga machungu minajua. She mother everything moving. Anauwa kila kinachotembea. Mafisi wako lindone, kumuona tuni uteja wanabembea. Mapicha picha watu wanashare. Hatari ya bari zinatembea. Kishingo pande nazipokea. Na hapo ndipo lipo tokea. She mother everything moving.
She a dangerous.
Oh yeah.
Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous.
Atari.
Oh yeah. Mama ni kitu gani ya sa. She a dangerous.
Oh yeah.
Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous.
Hey.
Oh yeah.
Mama ni kitu gani ya sa.
Pendo love. Nipe pendo ni kupende love. Nipe pendo love. Nipe pendo ni kupende love.